TV. Tears fall from my eyes, hearts frozen like ice. Mothers die, children cry, fathers defiling their girls. Innocence taken so soon, guns rising like monsoon. We close our eyes, we say a prayer, we call unto our God. We don't know whom to tell, cause we are all afraid. Our fathers fight, our mothers kill, and children die alone. Fear to war, crime and death.
Makombora, Njora, unajisi. Ibilisi ameteka wanadamu watoko kubwa wanalia dunia mbaya. Wanadamu wabaya wengine mtomukaya wana haya kumwaga damu na kuabudu sanamu. Mola shuka nimechoka kushtuka kila mara. Unyama unatuzidi ni mwisho wa dunia manivitishi. Nataka kuishi sio kufa. Tumeshindwa kuziba ufa tujenga ukuta. Amani tatoka wapi na itamani. Utu litoka watu sina imani. Akili na nyoyo ni kutu. Silaha butu.
Time kulikufa watu sana, tambari za kaviatu land na river tana ilitan kuwa red juu ya black split ya human hooligans walitan weapon kuwa god. Wanawake watoto wakongwe wale mavu vipofu walifanywa maovu juu wako na direction ya kukimbilia, walibaki tukulia huku wakingoja tukuliwa moja kwa makundi walionyesha tu mauti na binadamu hayawani nyani nyuni. You better repent. Let us.
Najua ninaweza, unaweza, tunaweza. Kuita amani uniombeni, kuombe tuombeane ili Mungu atupe amani. I speak peace, I feel peace, I see peace, I hear peace. Peace. Kutoka binguni I feel peace, I see peace, I think peace, I feel peace. Peace. Kutoka binguni.
We close our eyes, we say a prayer, we call unto our God. We don't know whom to tell, cause we are all afraid. Our fathers fight, our mothers kill, and children die alone. Fear to war, crime and death. We close our eyes, we say a prayer, we call unto our God. We don't know whom to tell, cause we are all afraid. Our fathers fight, our mothers kill, and children die alone.